she come for you, just for you, yeah. Wali pele sansa, ala mwandi Natasha. Shata la monapo, umutemi kwa umbiga iwe. I'll be your Tarzan, I'll be your soldier. I'm gonna fight for you. Nobody's gonna bring no harm to you. No way. My dream come true, singa kale without you. I love everything about you. Nikukonda mweulili. My dream come true, singa kale without you. I love everything about you. Nikukonda mweulili. Hey, yeah.
Kukwata fiyote na mayo kabila kukwata. Ulikasuwa sani kila tata. Iwe na ini ni tupo beta. Teka mutima tutike kula tulota. Valiona valiani fwe basota. Nino kwekala kwa mula iwe ndafenta. Ulina mayandi palika penta. Lini nje kufugila pasenta. Nakutemwa nakutemwa muno. Wewe wasenda mano. Sunya pewe umwindi mlumi mpuno. Wakupipa kakapsu kanduwa kakino.
My dream come true, singa kale without you.
Nene mazote wakupote hawa tata.
I love everything about you. Nikukonda mweulili. My dream come true, singa kale without you. Kagelo busumo tumenso kwa butange ntanda. The way she walks, the way she talks, awele salipanga. Narisanga, nobody's gonna take you away from me. Everything about you, nikukonda mweulili. My dream come true, singa kale without you. I love everything about you, nikukonda mweulili. Singa kale without you. I love everything about you, nikukonda mweulili.